Sango na Lingala na VOA Wutu Washington.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi sango. Bayi FCC bayi ke bazali kokoba kokutana na Lubumbashi na ukatanga epai wapi mokambi ya Lingomba na bango mokonzi ya kala Joseph Kabila azali uta koleka mposo mibale lelo Emmanuel Ramazani Shadari oyo akuka akumaki mpena engumba mokonzi ya ituka eyemwa mikolo miliki azali na masolo na Joseph Kabila na ferme ya Kashamata elongo na bayi misala mikambami na Raymond Chibanda pona koluka kotili sankokoso Lingomba liye lizali na ngo. Emmanuel Shadari azali kalaka mokambi ya lisanga peper depe moko na bakambi ba FCC. Tukundola ete baike ya FCC bazali kosenga mbongwana ya bakambi uto bokwe isami ya Lingomba na bango na maponami ya mokonzi ya mboka pe na masusu lokola bolongwi ya bureau ya Assemblée Nationale na Janine Mabunda pe ba sengi lisusu kotala malamu po ete bazali na likama ya kobungisa majorite po baike bakei na ngambo ya Union Sacrée President Félix Tshisekedi azali kosala. Kakana okatanga bafandi baike ya komini ya Kikula na Likasi bakitaki obalabala na sima na basimba minduki bayebanite kuboma moko na bavandi tata na libota moko kolanda bourgmestre ya Kikula bavandi bakangaki basimba minduki bayi basatu babomaki bango na kutumba bango bulukinuki bozali kosalema mpona yango kasikimia ezongaki. Moko na ba OPJ tope officier ya police judiciaire Arsène Assani atwana oyo azalaki kulanda likambo lia kanyaka ya pe bubongo limosolo tope po kosukola misolo Access Bank e fundamaki na yango akutamaki akufi omokolo mwa eyenga APLC tope misala miako kuboya pe kotel kubundisa kanyaka na ekolo Kongo Demokratiko izali na presidansa e lobby eti ya kufi na mbala kaka pe bulukiluki bozali kosalema mobulu mozali na Ituri kasi pona mwa pona mikano ya kubatela ma na COVID-19 bavandi basepeli tindi lulenge bakonzi ba kati kermeste zalaki kosale makuna tulanda sango na buzindo na Christine Abedito mwa kokoso ya teknika tuzulanda sang
basi bateki na kermesse o engumba bunya basengi na bakonzi bapekisa bango te mosala po yango nde ekosunga libota ezalaki bongo kolandana na mokano mozwami ya kokanga esika eye
baliki kozala bakuluna kabaiba
sala liba bafungela biso ka porte to sala
ba kermesse ya 20 heures tokanga ka musique
na tongo be bakangela biso to sala zoni
to zana posta bazengi sila biso mbongo na biso na ba te pasio to fek
emene to somba ki a $100 to rekikere Piso ba mama to bongo ke ndoko ngai karase ya butu to sala musala po bana bale to sala ba pele ba beline na ndako to lukira bango
maire de la ville a sengi botosi ya mobeko ya kokanga kermesse po ezali ya mutuya pona batu nyonso
activite ya kermesse ki kangami me ba activite mwanda mundambu yokai kozala wandu ki ko marango me na kotosa mibeko nyonso oyo ezwa maki to mona ki na kati ya kokisa mibeko wana le watu wanda otosa lisusu ma bango ngate yango nde tindaki polisi kitawana abengana ba nasuka tuzika kamukano ya kokangisika wana kano wana bazwi ezapo na kosali sabiso nyoso ko tokyo sala ezana no kotosa mibeko wana makambo ambongo biso to ibia tamkete
bunya Republique Democratique du Congo Christine Abedito onave
ba Adef Batano bakufi lokola pe ba soda ba FRDC ba bale na bitumba bingalaki wuto lobi na loselose na territoire ya Beni ba soda ba bale ba zukaki mampinga ma ya FRDC ba zongisa kibango na kosalela ba helicopter sango zali eti Pierre Cadrin akufi suko na sango na biso yango wabino edi